Waliwe kibuga Yerusalemu chakolewa ni Katonda Abantu balingira babereyo mu kibuga Baliba abatukuvu abayoze ebyambalo Balifuna engule Kubwakabaka bwa Katonda Waliwe kibuga Yerusalemu chakolewa ni Katonda Abantu balingira babereyo mu kibuga Baliba abatukuvu abayoze ebyambalo Balifuna engule Kubwakabaka bwa Katonda
Tulirya ku muti gw'obulamu tulinywa ku mugaguli Mu kibuga kya Katonda Tewali obuyinike taata nkusaba osaasire nze Osaasire byenasobya Osaasire famili yange Otutikule emigugu Owandiika amaanya gaffe gabeereyo Mu kitabo ky'obulamu Olunaku lwa bwe lulituuka Fena tutwaliwe Tulirya ku muti gw'obulamu tulinywa ku mugaguli Kibuga kya Katonda Tewali obuyinike taata nkusaba osaasire nze Osaasire byenasobya Osaasire famili yange Otutikule emigugu Owandiika amaanya gaffe gabeereyo Mu kitabo ky'obulamu Olunaku lwa bwe lulituuka Fena tutwaliwe
Ekibuga kya Katonda Kyakolewa lw'abalonde Abaguliwa n'omusaayi Gwa Yesu Kristo Kino ekibuga kya Katonda Kyakolewa lw'abalonde Abaguliwa n'omusaayi Gwa Yesu Kristo
Tulirya ku muti gw'obulamu Tulinywa ku mugaguli Mu kibuga kya Katonda Tewali obuyinike taata nkusaba osaasire nze Osaasire byenasobya Osaasire famili yange Otutikule emigugu Owandiika amaanya gaffe gabeereyo Mu kitabo ky'obulamu Olunaku lwa bwe lulituuka Fena tutwaliwe Tulirya ku muti gw'obulamu Tulinywa ku mugaguli Kibuga kya Katonda Tewali obuyinike taata nkusaba osaasire nze Osaasire byenasobya Osaasire famili yange Otutikule emigugu Owandiika amaanya gaffe gabeereyo Mu kitabo ky'obulamu Olunaku lwa bwe lulituuka Fena tutwaliwe
Osaasire nange Osaasire nali Osaasire nayo Osaasire nange Osaasire nali Osaasire nayo